O tēnā tātou katoa, nau mai hoki mai ki mana taua Radio Wātea's Drive Show here on Ono Raumātoru te Iarere or wateanews.com or however else you're tuning into us this afternoon. And I'm looking forward to having a kōrero with our next guest. I won't lie, I've always thought about this whānau. They're one of my favourite, they are part of some of my favourite memories growing up in Ōtara, going to Te Rā Huitanga ki Ōtara at our beautiful Kohanga Reo over there, and they were a big part of our life. And so, hey, stars were aligned and I was able to have a kōrero with her, and she is the treasurer for Harataunga Marae, Mereana Maika. And well, we're going to be talking about a grant that Harataunga Marae Trust were able to receive by the Age Friendly Fund of up to $15,000 for their kaumātua and kuia over in Kennedy Bay. And I'm looking forward to talking more about this kaupapa. Tēnā koe, Mereana.
Tēnā rawa tiki a koe.
I was like, should I say fire? I don't know. Are we past that? I don't know. Anyway, tēnā koe. I'm really grateful I'm able to have a kōrero with you. But I really want to talk about this grant, and I understand that Harataunga Marae Trust, we're one of 13 local organisations that were able to receive the latest grant by the Age Friendly Fund. But talk to us about the process of and the thinking behind getting this fund.
Tātahi, ngā mihi kia koutou. Hei, tērā taha o te motu. So Sally, Auntie Sally Mihihara Steadman, She applied for us. She's my auntie. There's only 5 years difference between her and I, and she's the youngest of 13.
Wow.
And most of her siblings have passed, so being one of, I think there's three of them left, and one we just lost recently, and that was her tuakana, ko tana tuakana, Auntie Hanna.
Mm.
Wari te kauma iwa, tana pakeke. Now, in Harataunga, ia mātou i hoki atu ki te kāinga, ki te whānga i te reo, ki tō tātou iwi, nā te mea i ngaro ngaro haere. And that was in the late 90s, we started up a kura kaupapa, but my mum and dad started up a kohanga. In the 80s in Coromandel. But 20 years later, our elders, our kaumātua, tērā reanga ka mitimiti haere, we lost. We started losing all our mātauranga through the loss of our kuia and karaua. So Sally, being the youngest of her whānau, my auntie, and also one of the last in that generation, she wanted to apply for this funding. She saw an avenue, and so she did. And the idea behind us receiving this funding was to start bringing back our Māori our whānau, as we see them, because as we know, these days, Pākehā whānau is that nucleic whānau, where you have mum, dad, and a couple of children. But Māori whānau, it's a very important relationship between mokopuna and tupuna. And we have maybe more than three generations in our whānau in Harataunga living together. And the loss of all our kuia and karaua has been not just a loss in their wairua and tinana, but also in a lot of the mātauranga that they carried. So we wanted to be able to hold wānanga, number one, with our people who were interested, who live at home, even around the motu, hold wānanga to again, revitalise the reo. Although we have our kurukaupapa, there are a lot of whānau out here, you know, around and away from Haratanga that don't kōrero Māori. But we wanted them to be able to come home and wānanga these kaupapa. Also whakapapa, also, you know, ngā tikanga I runga I te marae, and especially it's what goes on our marae. And so I suppose it's a long-term succession plan, beginning with our kaumātua kuia, and ki te whakahoki tō mātou, mātauranga, tikanga, reo, te mea te mea. So hopefully that's not too long.
Kao, pai katoa tēnā kōrero. I te mea atu I te pūtea ne, ko te whakaaro. A koe na taku nei hiahia, I really wanted to have a kōrero about this because I didn't think about the grant, engari I hoki aku mahara ki taku kuia, mohio nei koe I noho taku kuia ki reira. Kāria I no kona, engari, you know, you can't help but go, you wonder how people are being looked after in those places when you can't reach them. And then you think about, of course, Harataunga Marae and the mahi that you do there. And because it's such an isolated community, pono te kōrero, it's easy to forget about some of our smaller communities that are doing major and cool mahi, but the support is a little less. So I whakaro au pēna, and so it's cool to hear that, and cool to hear that this is a one of the many things that you're doing to pick and keep those that mātauranga in your community up. Nā reira, ai. E mi nui tēnā, tēnei ki a koe mo tēnā kōrero, ai, e whai mire ana. And so what's the process now? When are those wānanga kicking off? Or mostly, actually, I'm wondering how some of our kaumātua and kuia feel about what this might provide.
Yeah, well, so we've had a couple of wānanga. Our first wānanga was in November, and that was more about te hokinga mai o ngā whānau, kāre e noho I te kāinga, you know, kia tūwhera ngā kuaha o tō tātou, o tō mātou marae, kia uru mai, kia noho, kia whakawhanaunga atu, whakawhanaunga ta mai, kia mātou. And in that, we brought in our kuia, which is not many actually. We've got e hiangai toko toru pea ngā kuia e ora tonu ana, tahi e rua ngā karaua, engari kaore he reo, ko tahi o ngā kuia, kei aia, ko tahi o wā tātou mātou kuia, kuia te kaikaranga o tō mātou marae. Mm. Anā, kuia tērā mō ngā tau e hia nei. So it was great for her to come. You know, I tai mai ia ki te wānanga tuatahi, te wānanga whakawhanaungatanga. Then we had our second wānanga I te timatanga o tēnei tau. Anā, he wānanga tēnā tērā mō te karanga. Nā, ahakoa ko te karanga te kaupapa, you know, ka huihui mai anō ngā uri o Rākairua, ana ko Rākairua te tipuna whare, i taitai mai, ana i raro I te ngā paki hau o Auntie Peggy, ko tamātai kuia karanga, I ako mātai, i ako, i kōrero, whakawhiti kōrero, mō tēnei mea te karanga, te tikanga, anō hoki he mea hei timata, he timatatanga mō te nuinga o mātai. So we're not only learning about karanga, we're also gathering information about the future of karanga and how we do it in Harataunga. And it is integral to have our kuia and karaua to be part of that kōrero, because kei a rātou ngā taonga tuku iho. And that was our second wānanga. But we also, with that pūtea, the grant, we were also able to hold a oh, this was awesome. He kaitahi mō ngā kuia karaua kaumātua o tō mātou rohe. I hara mō Ngāti Porou Anaki, i toro atu ki ngā papakāinga o waho, pēnei i Tuate Awa, kei reira he rōpū, he kāhui kaumātua e hinana. And there's quite a little, quite a few little settlements that have elderly people. And actually, in Tuate Awa, the elderly are getting, there's more of them because they come to retire. Now, these are, most of them are Pākehā, but again, they have the same issues as our elderly. And it was a good time to invite them to this Christmas dinner we had, so that we could show them that, you know, give them examples of what it is to have whānau, because some of them don't have whānau, and how our whānau, each generation in our whānau, we need each other to, you know, hei whānau ora, hei whakaora i ngā whānau. So Tuate Awa was one community, Kupu Tawaki, our neighbouring iwi settlement, Manaia, i toro atu ki a rātou, ki te hara mai, Coromandel, of course. So we had about, toko hia nā kaua, waritikau tangata, hara mai, kaitahi. It was beautiful. We even had some do... Well, one fire from another, it's an old hippie commune. They've been there for 40 years, and now they're on their third generation of mokopuna. And, well, we call them, what I call them, the Karuna aunties. They turned up, and one of them, koia tetahi, he kaiako pūro, nānei whakangahau mai ki a mātai, ngahau. So, you know, it was a great gathering, and it went, we had church, etahi o mātou, he whai atu, ihu karaiti. So we had a church service on that morning before Christmas, and then we went on to our marae to have a kaitahi, beautiful hākari. And I think at that on that day, there were relationships formed, networking was done between those who needed more assistance, etc. So that was, I think that was pretty successful.
Whakamiharo, pai te rongo I tēnā kōrero. Mō ngā uri a rā kairua, mena e hehe a rātou ki te hoki ki te kāinga, mō tētahi kaupapa. Kei a koutou tētahi kaupapa e heke mai ana?
I tēnei wā, ko taku taina, ki ngāne, a hamwera, he rōpū i tēnei waiho i tēnei wā, ka haere ki tō tātou, tō mātou marae, ki a rā kairua, i a wiki, ka haere rātou ki te kōrero whakapapa, me te ako i ngā ngiri haka mō Ngāti Porou. So, kei te haere tonu tērā mō ngā tāne. Ia wiki ka pērā rātou. And kei te whakatū ahau tētahi wānanga karanga anō, hei te painga whāwha haratua rānei. Ka mōhio au i tērā whai atu i tā mātou hui rautaki. So we have actually having a strategic planning hui in February, at the end of this month, to plan all this for the next year and 5 years.
Ātāhua. Well, mena, ko tēnei he kōrero mō koutou, e are mai ana. Haere tō tika ki ēnei kaupapa o te nāpea whaiwhai ēnei hononga ki, ki te marae o harataunga o tira ngā tāngata no kona tō whānau. I te mea, mate, I'm a bit jealous actually. I'm like, oh, well, I want to go to these wānanga. I'm going to korekau ngā tino hononga a whakapapa ki Rākairua. Or actually any other, I don't know. I might have to do some digging because it sounds like a cool kaupapa. Well, tēnā koe e whai mere ana mō tō kōrero, kamutu mō whakaro nui mō ngā kaumātua me ngā kuia o tira ngā uri o te wāhira. Nā reira, ai, te mihi ki a koe.
Oh, tēnā koe. Kia ora rā.